kusikiliza. Tuli kuchina na muna naka sanyisi kuna na CBS FM. Nino mgenyu wana umu studio. Mgenyu kwenina avude mumirai General Insurance. Mkuru ono ye muami Mukasa Emmanuel Lui. Gwengenu kwa ya muna ye kusonga za third party. Intikatika kati mpia iliwo. Na tucheta aga kuwela na physical sticker. Uvazi na sticker zetuteka kumotoka. Weno kuwela na sticker ya digital. Tuwaka lukugira kumteka tekeyo. Na damu gana wange avuga echiduka. Gwa tebelezo kufuna echiduka. Oteko kumanya echintu chivaita moto third party insurance. Ne sticker eyo. Uva echikula ganti ojina. Noji timba kundabiru wa muyo katiye nkole genda ediba ove edivye so kankusare obuze kubatuliriza mkuru Mukasa
nianze zanyo nianze mwami chintu mbala msiza banyabu ne waseba watuliriza ila nesimye ukubeira kuchinana munana katonyeza munana CBS radio yobu jaja
ok sanyo kuraba mkuru Mukasa soko sigile chufana linga tunagenda kutati pate kumirai general insurance mwebani
Mirai General Insurance fe tulung so kati yana tulunga mizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda nga fe ba Mirai General Insurance tuwezezwa omwaka nga tutambuza erinnya eryo previously Valley Insurance First Insurance Company Uganda Limited.
Okay.
Era before First Insurance Uganda Limited, fe abali baitibwa Greenland Insurance.
Kamugenda mchuka chuka.
Tugenda tuchuka chuka munanga. Na fe era tugezako
rebranding.
Rebranding atugezeko kuba kulaba anti tu moving on a trend.
Okay.
Yes sir.
Mirai General Insurance, but not no baumye omu omutwe. Munteka teka eno ya digito moto third party stickers iranga inteka teka eno basu gamba soja kuitaga kuwela na sticker kujitimba ku moto kayo soko tunyo nyole kunteka teka eno ya third party eno insurance sticker ya digito
yesebo digito sticker yo tuwa genze netula ba nga ba customer babona abona nyo ni akapapula ako tubade tutero kubawa
yes.
Kwa bakagula buli mwaka kati abatulunga myaba IRA ne bagala tugende digito nti tujewe bipapula bino tugende digito nga kuba tulina system
yesebo
kati wetwagenze digito twagenze okulabanga ba customer bano kiba savinga kinene nyo kuba kati ba customer wade baina okubaya ne speak yunga tebajibuziza olusi tebamanyi bani batufu obokugulamu ate olwensonga jukira omusolo guno bakwatibinga nti musolo gwa gavumenti kati abamu bagunoonyo bagugule obwekwewala okusumbuyizibwa ku makubo aba trafiki n'okwewala okukwatibwa kati nga olwa pressure eyo besanga nga baguguze ne ku bantu abakyamu abaferi nga baba wadde sente
ne baba wa
stika nga nkyamu nga already tebali ku cover so nga ate omuntu awaddeyo sente yetaaga abeere ku cover
yamanyiza atuuka
yamanyiza atuuka
nyona amuwadde stika
nkyamu
okay
kati kiba kitegeeza kasoma tali ku cover nti kasoma oyo ne wanaatomera abantu ku kkubo ni wana ya gala adukireno jetuli miyambe ko abantu wano tubajja njabe abantu bakompaseti inga tichija kusobo katu
kajia kuwele na chupa plana inga tichika kasanti ya sasula
uwe bali nyo katichovola ba digito stike eno tuwajirese ejewe bibyo na customer kasaba na yo instantly avera kukava
okay yes, moto kakasteva nga pandi ise okay ni kakati abadrezi vichi singo berali chiza
yes,
wanga tuwe ila kumakubo uli ategerera wa polisi wa kuimiliza yes, ere mirundi ya jisingo mulaba nga yeto olole motoka
yes,
alabo obo ina third party
yes,
oba toina
yes,
wamaru kubuza leta driving permit ne yeto olole motoka alabe yes, kati ya na ategerera atya ntinina oba sina tetanku watu wana sasura oba sasura
kati chenja gala okuwaburamu kubatuuliriza ne bakasoma abaffe nti aba traffic bano tuwabe engage nze
okay
association ya fe ya UIA Uganda Insurance Association na watulunga miaba IRA Uganda IRA Insurance Regulatory Authority ba engaging ekitongole kya police ekya traffic ne kibayigiriza nti mulekera okukebera obukebezi wabula muyina ebyuma bino simu za kwataganye n'ebyo ebyuma bya police nti bakozesa ebyo ebyuma okukebera number plate balekera okutunula obutunuzi kubaka kyojja kwesanga nga bakasoma abamu balinako sitika nkadde 2021
kituufu
kati ona musiba lwekyo kati bave ku ekyo batandika okukebera nga bakozesa ekyuma kyabwe emotoka gye basanga ngeri insured bagireke egende ne weba teina nga te displaying the sticker wakati tetucha displaying ogwo mulembe tugulese marega
kati tucha displays katinze avuge mkiduka ndi mu motoka nkakasa nti wa polisi wani ya Uganda vimanyi wa polisi ayinza okulaba ekituufu nti wa emotoka nsasule zina kugamba tosasulanga na kugamba kakasa nti wasasula nchikola anti anzi nkola anti ya
kati kusimu tuline ndagiriro katinga Airtel abatu uliriza osobola kunyiga star 15 star musanvu star mokaga star nemu hash
yes
no nteka mu number plate ye motoka
boteka
mu number plate ye motoka bagia kula ganti you have a running policy with Mirai General Insurance okuvanga abiri musanvu January paka ngabiri mukaga January 2017 yes sebo kati wa MTN onyiga star 15 star nya star tano star tano hash
nao
imetuka mnamba plate nungo vili nda gilile iyo
oliteri kumbuza uza
atinga
banti usawuro kwe kakasi za bezini
usawuro kwe kakasi za
gumi katinono chino sege zumanyi moto kezi mtu vuganga si za fi
ketofu
nompa ku motoka yo nintu kawali katetegeza nga sina sina simbula motoka yo ninoka kasanti motoka yo liko insurance era manyine bwenso bulo kugira go wa police
webale nyo
ekyo nkitegedde neka tyo yogedde ku bufere wali bwotandise wabadde obufere omuntu nakuwa stika ne bakutera ko stika naye nga teina backing era ganti wasasula naye nga kyo kipapulo kiina nga bwetulina fake documents za universities olina okulaga degree nakulaga nti ya institute ABCD nenga kakati eno digito eneyamba etya oba eneesobola etya okulwanyisa obufere obw'ekikeekyo tewali muntu asobola kugijingirira n'aba security yayo eriki
kati systemu eno yetuli mukozesa ku nkola ya digito eri secure kyekisooka kya byonna ekyokubiri tewali n'omu asobola gitampalinga nti oba akyuseemu details ezili ku motoka yo tekisoboka gwe kasitosa sula ku mobile money yo nofuna digital stick eyo tewali kisobola kukyusibwa
obeera sure
nti oli ku cover
ekyo nno kirungi niira nga bw'obinyonyodde ebintu ebyo
sibuli
muntu nti abitegeera mangu nga bw'obinyonyodde abantu bagezaako okubitegeera mubayambye mutya mwe nga abamirayo okulaba nga abantu bava ku nteekateeka eri gyebabadde bamanyidde okudda ku nteekateeka eno eya digito
kati afe nga abamirayi wadde tugenze fuli digito kyetutakyusizaamu y'empeereza yaffe nti tuina ba agents abasukka mu bibiri countrywide ba agent yabo tuba trainings baina skills ezimala era tubaleseeyo basigale nga basomesa ba customer nga babanyonyola enteekateeka empya zetuleese omwaka guno era ne ki enkyukakyuka ezo kizitegeeza nti kati customer atasobola nze kuntuukirira angambe customer ali Arua tuinayo agent agende woyo amubuuze byonna byonna byeyetaaga agent byana batasobodde kuddamu kati agent ye ayina direct contact ku head office era nga asobola tuwa customer oyo ku simu ne tumunyonyola okusinga kaawo
birungi ki ng'oggyeko ebyo by'oyogedde ebirala ebiri mu kukozesa enkola eno eya digito
kati ebirungi ebiriwo ku nkola eno eya digito jjukira luli obadde ofuna sipiika naye tomanyi oba oli ku kava oba toli ku kava
kituufu ekyo
kimu kati wano ekisooka kya byonna kasoogifuna bw'oti automatikali oli ku kava ekyo kiyamba ki kikuprotectinga gwe customer nekiprotectinga abakozesa oluguudo olulala nekiprotectinga naffe insurance companies watwagala tusasule abafunye accident buno abafunye obubenje buno nga be batuufu.
Okay,
so si muntu afunye obubenje ati ne bamala ne babivuga burugabo ne batuweza nti banate bafunye obubenje emotoka eri yatomedde nedda.
Okay,
yes sir.
Kati mu kugula insurance eno ya digito kati gye twogerako,
yes sir,
nyanguirwa nti kubanga tetubadde tugula oluusi n'ogende wa agent,
yes sir,
omala okusobola okugulira ku simu yo ate nomala nogende wa agent ya kwestika,
yes sir,
kati wano ngenda kuwa bwengula ku simu olwo kiba kiwedde mba sirina walala wenetaaga genda.
Kati ife nga bamirai tulina process bbiri nti tulese process ya omutimbagano website yaffe tubateereddeyo platform.
Okay,
nti omaze okusasulira ku simu ofunye reference number ate kirungi omanyi ne namba gy'okozesa okusasula ne namba plate y'emotoka ogimanyi bw'obanga oli muyivu era nga olina ne data internet ku simu yo genda ku mirai.co.ug ojja kusangako endagiriro okwo weesobole okugeneratingira digital speaker.
Okay,
naye kati n'oyo kangambe alina simu y'amapeesa naye asobodde okukola payment,
yes,
taina smartphone, taina internet, uyu asobola kugenda ku agent ali nearby na presentinga payment details ezo ni bamuyamba kugeneratinga
sticker,
yes,
bamuyamba kugeneratinga,
yes.
Okay, kakati insurance nyingi,
yes,
nimwe muli ba mirai jeno kwachina ndi wadde nesiba kumwe nesikoze sabalala
wali wadde wesiba kufe ensonga nti fetu tusobode okutegeera customer wa bulijjo ate n'ekirala omanyi tusobera mu insurance nga tusasula claim
ekituufu
customer ali ku cover afunye obuzibu lwaki nga tumusasula kati faba mirai ndoza tukwata kisooka mu kusasula claims
temuina yobala
ate tuina yobala eyo ekyokubiri nti ne bwoba oweereza email oba message ku WhatsApp ng'olina ky'obuuza turnaround time yaffe eri top notch tuddamu mu nambiro.
Okay,
nti ffe ojja kwesanganga nti n'ennaku enkulu nti ne weekends nti wajja kubeerawo omuntu oyo alina okuwa assistance
oba
ogyetaaze.
Sibuka nkusaba oddiremu abatuwuliriza,
yes,
engeri omuntu gy'asobola okufunamu insurance kwa kati wenjogerera waliwo gundi za bwenga zigwako,
yes sir,
ziweddeko,
yes sir,
olwaleero oba enkya oba this week,
yes sir,
ninga atuuliza ayagala amanyikiza kale akole atya,
yes sir,
nsaba omuddiremu ategeere,
yes sir, neyanzanya sir. Insurance eno osobola kugifuna mu ngeri zino tulina telecoms bbiri zetukozesa that is MTN Airtel okusasula. Airtel ojja kunyiga star 185 star musanvu star mukaga star emu hash bwoyi mano nyinga muno nyinga okay bagena kusaba oyingize number plate y'emotoka yo then bakuletere esasula mmeka n'amanya agali registered mu y'emotoka then oproceedinge osasule bwomala okusasula ojja kufuna reference number reference number eyo gy'ogenda okukozesa okutwale wa agenti oba ogitwale ku mutimbagano gwaffe ogwa mirai.co.ug okusobola okwegeneratingira digital sticker. Kati wa MTN ojja kunyiga star 165 star nya star 5 star 5 hash era nayo ojja kusabibwa otekemu namba plate y'emotoka yo era bajja kuleetera amannya agali mu emotoka n'ebisale byesasula then osasule ofune nawe reference number reference number eyo gy'ojja okutwala ku mutimbagano gwaffe oba ewa agent osobola okufuna sticker. Yes sir.
Okay, kikyosembyayo sibo
kyosembyayo njagala okwebaza bakasoma bafe abatuwagira mwaka ku mwaka tubebaza nnyo tuli basiimu tweyanza nnyo tweyanzeege temujjanga okwo ekirala ky'ensembyayo neeyanziza nnyo CBS radio y'obujajja okunkyaza nsobole okutuusa eddoboozi lyange eri bakasoma abaffe n'abatuwuliriza
tweyanze nnyo tweyanzeege tujja kusanyuka nnyo ng'okomyewo okwongera ku nsonga endala eza Mirai General Insurance.
Amen.
Turn on your